Zalimbila Yesu, numunezero mwinshi, nzamusingiza iteka ryose, ndetse nzahora mukorera. Nzamusingiza iteka ryose, ndetse nzahora mukorera. Kristo Yesu wambambiwe nyirubuntu budashira, nzagusingiza hose Yesu, byumva cyamuntege nke zanjye. Nzagusingiza hose Yesu, byumva cyamuntege nke zanjye. Nzaguhimbaza mwami, nguha ibyanjye byose. Nzaguhimbaza mwami wanjye, ndetse sinteze kukuvaho. Nzaguhimbaza mwami wanjye, ndetse sinteze kukuvaho. Kristo Yesu wambambiwe nyirubuntu budashira, nzagusingiza hose Yesu, byumva cyamuntege nke zanjye. Nzagusingiza hose Yesu, byumva cyamuntege nke zanjye.